ngày ca. Ngambo ya mponye nzikiza asula mubide obulungi bwa muwanika ndake ddala erintwala mukulu malaika malaika ow'eddoboozi eriwooma eyayimba ekiro kata omusana kubuukeyo ndage ddala erintwala mukulu malaika malaika nze ndabika ngenda kulinnya ennyonyi malembukemu anti mu bwengula we wali ekkulu ntwala mukulu malaika terya kwagala nga bwe kwagala ndaga eddala erintwala mukulu malaika terya kwagala nga bwe kwagala ndaga eddala erintwala mukulu malaika malaika ow'emmunyeenye mu maaso akakkanya bakaba w'abatunula mu maaso ndaga eddala erintwala mukulu malaika malaika nze ndabika ngenda kulinnya ennyonyi malembukemu anti mu bwengula we wali ekkulu ntwala mukulu malaika terya kwagala nga bwe nkwagala ndaga eddala erintwala mukulu malaika terya kwagala nga bwe nkwagala ndaga eddala erintwala mukulu malaika malaika nze ndabika genda kulinnya ennyonyi malembukemu anti mu bwengula we wali ekkulu ntwala ndaga eddala erintwala